tamani halaji malifu
toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
gani kanta to bogi janaga fandu hala mamadou samasi ko jamnyali sakrabe hedi we seyo jamare nde andi badade idindi ben suuda ki fe be mako do e kedde leedi ndi goto fofu na heppani yambere nde beten jangu déplacé en wuddundu e baleri ndi ben woytiki gwemna goytiki dabareji ben ala hali mo be ngadata ben e mudun idindi hewi mabbe fa hande be kebali ben faba kantido yotere meden na dossier la semaine hande na yowi do nayabe be do mobe jogube nafakaaji kewdi ben na jeba asato ingon seme kawro jamen hande kiki de 30/7/2023 bismillah sakrabe wattu seeda fadde idi la yandi madraji na jukiti bamako do le raison ngaji di ben goto fuf na wundi jewtade so wala ko jogiti do e jangu le ngaldure ben le ngaldude te ben jeyobe bali e kudde godde ani tatteji di fuf client be duno na gondi famude lumoji e kany atelengaji maryam kulbali hajaba men yogabe wonku heban hen kedder fotango morogalu e sita sidibe
e ruji seeda hedde julde la yende ngaldure bamako ne johobe ni kany en gartobe sodobe kany sottobe lati di fan ki pep jama de dido tidala jimbel ben gonde len nade julde de
somene fo ana tidi hikka ana tidi buri du jabbidin yewu sodam balu sodna chukala fo kadle mu en an jon galle ana tidi san
la ni ki monno
baler leedni kany li saha leedni fu non dum wori jama da wonde tonden wonde woytade ko nayri bangal tidalaji
isi akuru
ledri to menanga koro e madras ana wonde wadata fa hannan hakko menanga en yobe kadle ben baade nge wawa sodede to menanga kati somi ana tidi san to menanga tumia med wonde lalnde ne julle no wodiri mi futti hen lalnande giddi ko boyi
chamanke akonana
julde yo wottunde yimbele kawrtita dum wadi tawedi tidalaji ana nokko fu mo fundaran weltade le hen
kabaru idi ben ne bangal kambe déplacer be wudundi kanyi balirndi kay ben newaki tafun yogabe holti wirite laaji na godi bangal ben bismugul mabbe wobbe kay fuddi fa han ben wobbe kay holti wirde fuddi hebde faabaaji ka non be fufu ngeli be bede ne fa hande dido faabaaji di kanko halima yatra wonko heben ka defa sango umar wagolo e sita sidibe
déplacer en wobbe nokko no dirte seno kolli metti muden sanneno kani wadirde julde de be bi julde de battiki e kebay kadle wana hala tew kay kambe suka mabbe fur non kanko no dotet Umar Diko goto e commune do kabaru déplacer le odo nokko holitir wite o yimballe guji ditan kejeta
menen nukko amen sen don ko yata galleji teme tati e chafadi jeddi e didi be jama mudun yata ujnere teme de joyi en non e jatton woni ga me won suka be atime ko yata teme jeddon e sedan me won rewbe du be wadum en sami pelle yogaji ana faabo amen bangal nyamir e tew hono misal on je al faruk en e kirki en ngadun hejata
le wud leddi nokko no dirte seware kanko lamir sit mabbe gon ton no dirte do Umar Bari o wi be kebi gaydi di kanya ko yata chaku teme dere ningu dum wara feccede hakkunde cuudi temdere e sappo e goo
menale jippor amen to won don joni mebe balle ko naari bangal nyamiri e dabaji kirsetedi patta ko ne julle hitane fu ben hokka amen ko yata ne jettino nga hikka ne di tabe gaddine amen mi hokkama nyamiri ke fa heewi to onje world vision
miccitini wiide beedo nyongitibe an jogitiid alaaji mawdi fu fota so bami fandungu yottiki wala fuddati ko bama hen wattu joni o
jeewbe bi jeedune kanye jeewbe labbi be duna gondi ben imadraji do badade idindi nen rewbe kinni dido golli holti wiide ben an jogiti alaji sere sabbi kambe codobe holti bi jeede kanye ko jeeta ko fufan tiidi dido wottuji di fatuma ko joggo ko ben kedde fa tango sita sidibe Umar Wagalo
men le luma falaje le genni bamgon nukkuti bi je ciottede ana tiidi fen debata jabbirto sabbi ciottama ana daddi ha koji hudoje nannan mudun du bangi daddi fu kulubali kanyo neddo god mo galle mudun woni ngen lawol o wato sodde hudo hokki dabaji makko le wi makko hudo kon cogum ana tidi sanne
ba wete ande mi sodi ko buteme didi so timmini dum murfiti to mi soda ko dum kasen baadi ani kabbi ciuto wala ko wayi wadede dum tiddum yafi fusina mi
ciota
hebude wadda hudo de ha koydi ciotale genni bam ana tidi sanne le wi ciotobe di hudoji ha koji
njahan min kesa yadum do woddi idon woddiri ngalure bamako de ko yata kilo ngaji joyi min gatta do moto ngai kata kata ni ngaji min jottina do le nokko miden gaddire don ko yata buttemede jeegum sefa minen min njahan nokko no dita sanakorawba to min keso yita dum miden ciotto do wakkatiji buddi temede ne fa yotto buttemede joyi homo fu no bodde mudum warta wobbe ngaran cioda ko buttemede re wobbe do buddi chapande nay wobbe do buddi chapande jeegum
do ba woke mefla
tagal mudbe holliti fa handen be tampine sanne e ngal gollal to lam on do tatidin
sakram ba tuta klaj madu kawran bagam bem am Facebook e Twitter takijo wonter ndem ben ardibe fedde kambe habitibe wagnere kanye ardibe lidi rusi memondiri derno so wakati jono de rewtama ka fandi kawro ka wala hakunde pelle didde ndeno andon wiide gilla lam hakunde ro juinama lidi rusi ndi yo goto e pabotobe ben mali ndeno kono fufu kutoji tawate galdo e kado tidalla hakunde evni Brigogine e kanye Vladimir Putin mo ben borande lidi mali ndi kanko docteur Ali Tunkara
Il est difficile de dire qu'une
Anatibi kadoti alla lady Risi mate bengal ejabe Risi ngona be lay mali andun la wide lama mali ollitino widi bedo himbe Risi ana lewi kremlin e kenya larme lady Risi ndenno anatidi dun do nato sababu wottube golle soldat sabe Risi lay mali e lay sahel faiso wana dun gollidal hakunde leyde dimbata fei sabi ono dedo chalede
Ben bang jafru bankal da de U23 Maroc ton jawble espoir nyande albar den hani memondirde e kanye faro Egypte denno dun do den soni be kebi kaw goto an haja kambe e sugabe Alou Badra ben kambe sabi jeraki Allahu yade e second tour denno miten wide ben PM arande jogada do Mali do kambe Mali fi Gabon ben bangal baddi tati e gotel Le dossier de la semaine ndedo yontere dum yowi do kabaru nayabe ndenno kanko Blandine Kassougué wonko be ne bangal mudu ke dafa tango Alcissé
nayabe darne mudum ana momni sanne le galle kambe woni janginobe ko haani na du ko haana ele nisuji amem sukabe pinobe tombe hono teddinde kanankobe ga gondal hakune be don nayabe kan sukabe le nyalo mo hande o wana huuna niwiinde wakati hono no holitiri wiide ga fune fani mamirado
nayabe ga hali ngadi ko mbabi jonno sukabe hitin min sere ultimi min ka min nyamatan min dano min dejja de anda wiide min darna amen e hultinde kambe jokolobe ko wawi halede ko hani gollede e bona kore ko wiyede yo hala mobe hana fiyebede mobe hulto on ko andi yallo do baba hinade golle on fewiri jokolbe hande na jogi sembe sanne
tawede yoga e suka be ka fu ana jabani wiide be do nayebe darde mudum ana momni sanne le galleji di fu yoga e mabbe ka holti wiide nayebe nyaloma hande o ana serti e nayebe arande be
min ke hakko an nafaka naybe wana tan wora dum min duwa wuji e be ngidi landindi min yala ba hinare ko rata ko haraji mabbe na tekki naybe den e be joni be na cirti na kani min tinno watan e hakkilo dum nafata be mbal no torabe sanne li ima daraja amen jangudi
olu fana agli ba ngashi ni nyasigiri la
andan do nedda ko woni sociologo yidi sedu jall ka holiti wiide sukab jokolbe hande be ana tiide juude mu en sanne famude nayebe
la jeunesse aujourd'hui li alhali gondun o jokolbe ngatanta hakilo sanne nayebe ko buri hewde jati e be keppi be do goddaki be tayne nafa nayebe wala do haadi honi be nulle be adama de jokolbe ngoni be nimanta nayebe
andan be kabaruji bilide finata wajidu holiti wiide nayebe lede amendi ana jogi ande sanne e be baawi janginde suka pinobe kulleji kewdi honani darne teddango le galle latar neddo dartido fayeto andal ya musa kulibali andan do tarikiji
nayabe gamenga yo jogi be andal kambe dun tuturo dun bibbe mun en kamar dun jati be leenu ko amen kore do kala jogi do andal ana darra jumun totta sakrabu sunin don jogi nayajo galle mada tinno da ngatanama hakkilo nuy gal andal wondo yo honni lekki mulki le med
odo dunke kabaruji bilide finatawaji ka ana narda sukab jokolbe watan hakille nayebe kanye kulle debe kaltantabe sabi idum wawi nafuda be sannele ngurdam mabbe wondugol mabbe nafamu dum be didon be fu yottoto dum woni ko jukintini hala
sakrabe humpitino be sabi idindi andon yewta me dan jande le radio dan reta fu den do fudi tan nyande altenere tati le juu den kambe jangobe jangino fu jotaba be rade nasarabe sugabe lokoy den no fay kambe radio jukuntule me do fu jotama dan no den ka tan kamaru jam hande mi jondo bab sat fu mtade hewtere ji sitoni do application sitoni bangal play store sare yewtere me magazine
Diego 20 juillet hitane 2023 kede kabaruji bienal iwde mopti do studio tamani
sisili ngaldo bienal woni leydi mali tarki goto leydi ngotiri podoje gote
studio tamani ana martina on kupangal kawrital finata wame e do mu on tawan hen jantoreji landi joda halaji do studio tamani
halaji mali fu
yewtere meden magazine hande kabaru rewbe no yobi do lande be do robe gonbe bamako do kanyi kedde leedi ndeno kanko kalifa goita haja men yogabe wonko hebene kedda faysan go min e umay wagaru yo en kirijam
ila nyaloma altinernde robel ben gonde yottale tatteji di fu e gallure bamako de be do berde mudan beli wobbe do non gondi e sodude kambe sottobe kudde rewbe du e belti sanne
selbini sorola bazin sorola
min kibi bazin amen gilalo beda de hen dun pade e kanye sakngaji di ngari somade karle sukabe e mobe galle ni sey sanne gamenga yambrande yu ole hewtogul jam karle sukabe min jeyata hika lumo on taadi sede e le kuyam kinoto de do yambere kadle amen nati juude amen tuguji di tiida sanne kulen tere jire obo njayam lumo ngona samti le nyaloma mun hebdi hakunde ujnaaji jetti ujnaaji jene
ma fen sorode wa sheegi wa ko non
taw to kaytode be gondi e landinaade o do galle jambirtebe watara inform be ngatta faabe kolite jilli mabbe kedde mo kanko madan watara habi sidi be ko masifi do hen
gakkay ga landule idindi na gondi wodede sukabe fuka hebi kadde mabbe kisi minorobe dun nono kono la wara dubina hande minorobe den tawde inform e le galle lato sababu kawral e gonda
ka do etayde fu banka sifanje tuda banya gara kanye koro robe lo wombe tombe ana gondi e wadde juldinde honno baawiri be mi wotto jono tiida laaji gondi e matede le nokkule mabbe be
bankasi seli nis
ga bankas ga kay cem meden na haadi nokku sabiti laaji do wodo amen dubne robe dun lumo waawa nanede fa hunde mbaawa hinnaade ndeno sere sere mi gondi landine unity lumo wala kalisi wala kule de dun natiidi ndeno suulaaji amen yo karle sukabe moori mabbe faso dum fofo lata gi sago meden min keba hinnaade defu kay woni ko min jeli
herela ka fara herela
julde layya yo wotto de robelbe mujjinta ko he mud en sanne to seguto salongaaji do ko he mujjinte himbelbe an kewi ton pep kambe joyin dido salangaaji dubbe bibe gondi hebude koni arsuku mabbe
seguya ambiance
seguga en yakawre wala e yimbe sanne sabi talkaku kebe hikkade no famdi dina dubi jabididi sabi kewal ko wete perikunaaji di min keba seden client yobabe no ngara wattu katira hejre min lili non dun hande sum pudi golla be jogto to fa o er goto ganga model lulu do nat hakunde temre nay e temre jego
2000 ya do ko mani
konayri bangal yobbe so moro yobbe homo fu mordi di haja kanye wattunde hani wadde ton
yoga be no dadu bob marle wobbe wi rasta so gonga mi yidi sanne ngol ko fugo mo tiri cioggu do wara nya tati sefa ko fugo no lolu gol na pi be wari wadde mi yidi dum sanne buru grem gami wadde no ko yo mo sakiki goro mere woni ko ko fita ko wari gam sanne
mi cete den wiide bangal tayerembe ko heewi mabbe fu nangan kadle de fa jabbito be mbasa rewde kongi mabbe du ka dum e tayre fu kambe tayere wonbe to sigaso tobe be mi wala tidalaji ko be gondi e matute
fa hi baylew kadle abba kadle fu fu hewa ngo hede ko kad jun o kadle skabe fu dun no tilke ngo hede fa mo koro kadle am ana to tayre o tun ka fa hande o tila ki ngi de bila me ko san mi neddi kadle am to tayre o tun so gonga hale be hola ke be do tayre
j'ai pas confiance au tayre
min biyan on tan yo tegir wagara kollu de ko holle am ma wuri